eri nyinyi.
Gogo.
Wewe. Scorpion Kanga.
Wewe.
DJ Munge.
Welcome to the King Let's Play with Local Singer.
Is that team now? I.
We are doing it in a local team. I'm Local
Singer.
You're moving. We're moving. Wamie uko wapi? Niko kwa loko kizitoka mdogo mdogo nitichonga
tuka loko kwenye miondoko fola
Folaita
Kwa solo ndo nasikia kukona roho Unaweza nkuta pale loko ndo tuzitoke all night
hey.
Bro Ogopa aya kapel
I say welcome to the King Experience DJ Mungi alongside MC Gogo We are doing it in loko way yeah?
Ondoka
Checking
Apa loko loko luku waga moto moto
Na kame na kubamba
Picha piga foto moto
Sende cha cha
Loko loko pia tuchezi ndogo ndogo acha wongo
Yo what we play tonight Niko kwa loko Niko kwa loko Niko kwa loko kizitoka mdogo mdogo
Na pale loko Akipi loko Natoka loko kizitoka na mi loko Niko kwa loko Niko kwa loko Niko kwa loko kizitoka mdogo mdogo
Yo let me talk to my lady right now
Niko kwa loko
Lutho Supa weni manyanga Miyuku wata mchana
Hati siyezi yota mwingine
Yo baby girl ni kwa mi
Kiko hona ti
Check it Hati ukini bip ni tapiga Na fea pia tatuma You're not so easy DJ Munga tell her this
I just wanna be a good man
You trust me I wanna be You trust me Okay, Rudy.
For you, I gotta go down, go down,
Let me say to you, a good man for you. I wanna be a good man for you.
Oi!
Niu penda niwe nawe kando yangu tu.
As the latest tune by Ethan and Kinoti.
Gogo.
In it's what Gioni.
Niambi, nini haiwezi kani. But anyway, now any konyumbani akika, kila saa, takuchagua, wewe wajua, akika.
Because you've been supporting us throughout the whole year, you let me tell you, yes, all of you, to love your wapenda.
Ongezeka zaidi kila jioni
Yes, that's true Yes, that's true
Ongezeka zaidi kila jioni
Washa kitu munge, washa
Washwa nkana skade, akapitishia skilo, akapitishia sande, akapitishia kolo Ikashikwa na mafande, wakatuzimia kolo Saitu korumande, tunapitishia na maloko Likapitishiwa jomo, akadoz bana Ikapitishiwa moya, akaihog sana Kibaki yalipatanga, kaimezima, kaiwasha uhuru
You know this was Cap Cardinal, yes, kilo loski
Tuko ma shit plan, utadhani, situ umelewa Kenya land, bay, kali na build castle
I told you play some Kenya for you tonight
247365, mabela, wanani Zorondio wa disco Life ya omera mara oh nigga what's that kuna marufu inanuka nikitoka beef ni manchis na shikanisha na pocha
siwa shalini
420-247-365
check it
situko 420-247
you light it up let's go washa yo kitu
washa yo kitu resi washa yo kitu Washa yo kitu Ayana, roots culture so high Lufthansa, kama unataka kupush hapo Usinizia kushka, kama utajua Mustafa Sidani utarikava, nipepiwa shtundu bana Na upime vile inafaa Chungana na magava, sana sana mandakava Na wale mamadha
fapa
nini nanganana Me love me ganja, ndumana waskati sana My marijuana is a jealous lover Tunaito anafaa, ata after kukatazo Na mokoro na gava, badu makoro na washa My secret love, ila penzi likikohozi Tukapatikana na Siku mkana, sai najulikana My omohana
Nimesema tunaiwasha
Fagi,
tunaiwasha
Within your language
Si tunaiwasha
420-247-365 Si tuko 420-247-365 24/7/365.
Washa nani?
Washa yo kitu.
Washa nani?
Washa yo kitu.
Washa nani?
Washa yo kitu.
We keep it short and sweet tonight, let's go.
I think you fell in love too fast. I break your nights in a cool rush. And I remember you refused to kiss me. Now you're using my toothbrush. You say you think I talk too fast.
Hey.
And that I'm not your type.
And you don't
like the hype. Cause your daddy is a preacher.
Yo, what you do?
And now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you.
I really do.
And I don't want this night to end before you know I need you.
Baby girl, I really do.
Namu dosi ni ishiye.
Ni kwambie.
I love you.
Hook your booty.
And I don't want this night to end before you know.
You keep it, keep it, keep it.
I'ma keep it short and sweet. DJ play the song or repeat. Body, body, dance to the beat. Kaboli bo kamata na feel so sweet. Kaboli bo kamata na feel so sweet.
You keep it now. Short and sweet.
DJ play the song or repeat.
Only
dance to the beat.
I believe I'm gonna feel so
sweet. I
believe
Harugades tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba ziki mingi. Kaku na mamadam, beba siti mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi.
Wanaifanya ngumu kufanya sherati.
Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a bathy, ilikuwa love seat. Smooth a manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atushaki. Hapa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chief way choy kisha hapik. Tangu pingi kwichezo sindo hapik.
Now listen, utakanyari kama athlete. Hiyo tu
kiti pia ntapiga teke. Nikipata mkishukisha mi lazima ntaipandisha.
Na wale wanachafua
msijali ntaisafisha.
Yeah, leo ntasababisha. Vile sije waifanya ntaipiga.
Hey.
Yeah, Mungu wangu apewe sifa.
Hey.
Kwa magoti ya dharani na msifia.
Comrade
wa Yesu Mungu wa.
Are you ready now?
Where you de, where you de, where you de.
Are you ready now?
Mungu wetu wala langi.
Lonely Sunday. Utafanyaje kani wewe.
The way you move your body, baby, Katerina. Shakupenda siku yui ata jina. Muka kupa body, wala somu china.
And it's all for the loved ones right now. Until
the brown and
kiss down here. I'm pretty sure you know this,
eh? Muka kupa body, wala somu china.
And if you got your baby tonight. Hakika
nita ikatima.
Wabi eto loko. Kati oh baby.
Oh baby.
Yo baby girl, what you do me tonight? Oh.
Baby, go gaga again for me. Kulisha mizu kasisi. Kwa tatizo so pesa. Kiongeza na
mbina
kumeza.
Baby, go down, down, down.
Baby, go, baby, go down, down, down.
Baby, go down, down, down. Baby, go, baby, go down.
I say to you, baby.
Baby, go down, down, down.
Lazima nile nyama kisha nimalizie na shada. Nimeshajinyimanga sana.
Okay,
so sana,
okay.
So sana. You know forever I got my mama. Sitaki madeni ya madrama. Natumaza mama na pesa za chama. Akiana nimesha ya city. Tule shingi 50-50. Utakaribishwa na mwini.
Unajawa na nitanye. Awajanda
na mafisi.
Wasana
wa pretty pretty.
wananita mwenye kiti. Mwenye kiti, yeah.
Hawezi ni
you know. Ati
viva la vida, la vida, la vida. Alhamdulillah, nimeiva. Nimepiga luku, nimeshiba. Dua langu leo limefika. Amina, amina. Alhamdulillah, nimeiva.
Yo, listen to this one. Yo, DJ Monge wambi,
kani beat na uwa.
What?
Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sabi.
We're schooling you some music tonight, you know.
Mimi kani beat na uwa.
Ati
mimi kani shash na jua.
Ati
mimi kani vajonya nua. Kani sabi na fua. Kau juu utajua.
Calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chua na rudi
kaka. Naulezaje
whiskey. Hiyo ni petroli ya machine. Bless my room kana zizi. Nia nike hii matches kama
washa kitu.
Ban Ibra City shash. Chin chin Mali ende round. Kitu safi toka south. Rasta man water go and eat. Na wadikita waroro wakichikita.
Mimi kani beat na uwa.
I want you to make it clap right now. I want you to make it clap right now. Let us know.
Mimi kani bita uwa. Mimi kani shash na jua.
Napa tunasema kitu mefanya na unapiga makofi. Are you ready? Everybody listen.
Alitisha fea nikasema sina na mejileta.
Simnipige
makofi kwangu.
Piga makofi tena.
Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu.
Piga nini nipe makofi tena.
Makofi kwangu.
Everybody piga nini.
Makofi tena. Makofi kwangu.
It's about some sweet herb. Yes, you.
Bring mama, can
I said you.
Girl, go me die, yani vile inapa. Kumbaya mbaya, yani vile kanapa.
One more time, DJ Monge, bring it down, bring it down. Say you.
I love the way you are.
Yes, you.
My boy, you're a superstar.
Yeah.
Thick thighs, thick thighs. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh God, what a beautiful
thing. Thick thighs, thick
thighs. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl.
Listen, hey, I'm stuck.
I'm stuck. DJ Moon, you know I love it. Baby, wavy, wavy. Thighs and a little belly. Sweet mama uki die niko ready. Si confirm niko spoil the weekend. No speeding, steady. Niko majin na skuma big machine. Tumeshikana tuko maskin kwa skin. Ameni pin but nimejipin. Oh.
oh what a big bam bam. Nimeongeza size ya kitanda. Cause baby love, you're a wonder. You should know.
One time, baby, you're my motivation. Two time, what a beautiful creation. Big thighs, save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh God, what a beautiful creation. Big thighs, save lives. I'm stuck in all your thighs.
Kunywa gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy, hey. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini? Kunywa gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy, hey. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini?
Riding to the city, me and you. Baby, me and you.
Hey, hey, hey.
Nikki, what you?
Uh-huh.
Your mother told me you feel vibes true.
Uh-huh.
Riding to the city, me and you. Baby, me and you.
Kama gira tuko area point, na mwisho geti yoze tu ati, Makara wanasema tuko reckless.
And this one is Matatu Pae. Matata, matata.
Pretty a Jerry okota ma ordinary. Pale umo okota wa cardinale. Oktomide ukifika number 8. Iyo era
kari. Iyo jinyusiku wa manane.
Vroom vroom. Na pull up kwenye matatu zoom zoom. Pale mbele okota wale watatu. Kuna mtu ananukisha kiatu oya. Pale nyuma tupendane oya. Create room room. Niko umo. Umo ina matazi mazi na jina. Paradiso ndo mawina. Emba sava na enda dina. Manyanga manyanga. Nganya ni manyanga.
Kaa una fair buda
kanyaga kanyaga. Iki waju. Ya matatu me you feel life's true. Riding to the city me and you. Baby me and you. Nikki waju. Ya matatu me you feel life's true. Riding to the city me and you.
Just be a boss for you tonight.
Ya jin na cheki msupa na dera na vya mbebeba kabera na vya na tesa
cheza kitera chini, na cheza chini.
Ah, cheza chini chini. Ah, cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday.
It's
a Monday, but I'm on a Friday.
I know it's a Friday,
but I'm on a Friday.
You know.
Tis a chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini, chupa, leta mbili mbili. Ni na mademo wili wili. Nana na ganti nani washaka pili pili. That, amedunga mini. Da, tiki hiyo muli. Mwambesi bongi lukengi na kasi kisi.
Yo munga siu wapie, siu wapie. Cheki, anapika gideri na gas. Anapika chapati na pass.
Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass, niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but
listen
I'm on a Friday
vibe.
Cheza chini chini. Cheza chini.
You let me tell you unajua wewe ni nani. Wewe ni nani. Cheki. Unajua wewe ni nani. Watu wanakujua kweli. Wanajua wewe ni nani.
Na
kushosindio
machampe. Wendo champe. Gogo. DJ Munga. Gogo. DJ Munga.
Ani kawa kujui bala. Wee.
Check it. I had to do this for the fans sake. I'm getting all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Talk to them.
Kushotu ngoso inizabea machampe.
Weni mrazi bisi zako ni masansi.
When the Bobby was the vision and the chances,
you hella dumb what you think. It's up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brave.
Acha moto hapa sini bobo shante. Na hika nairo tushafungua ma branches.
Told we are the champions. We are the champions. Check it wewe. Si wa show wendio. Wa show. Wa show. Wewe ni a champion.
Bro, you ain't no champagne. You cannot be champagne.
Now you sure my champagne.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories are icon, kwanza weka mbali. Femi one, mkwa nimekutamani.
Eh, okuongo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi ulinio?
Gogo.
Femi one, hey. Kwa bamba.
What Instagram, you
say? Mapata.
Okuongo na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda ta.
Send it, you Munga mashing up the thing right now. Munga!
Ati Monday ni kaze. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday. Oh la 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 la.
I see it in the say.
Oh la 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 la.
I see it in the say.
Oh la 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 la.
Kitu kwa motion kutole phone. Kuja na mavitu vidosho makora zone. Choche chipo mwitu na potion. Upo kendemi nita kuja na chumbi.
Achino nyongi ya nyuzi.
Lote toa mushika troli ya msewa smokey. Nitecheza kama mimi. Elafu nkupa trupa
cheza kama lewandowski.
Ivo ndo suche za mji.
Nemunge cheza kama
wewe.
Hukyonuri.
Cheza kama wewe.
Hukyonuri.
Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe.
Yetama DJ.
Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe. Tuyo na cheza kinini. Ndamini sipini. Nakauna daimoshu utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imongeze kanko machingle. Neza shike jack na kanudhu skie tifi. Na cheza kiruru. Na cheza kiwingman. Neza fika soko. Nishike kijipa. Suriri memdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas kichapodondo inaza jipa. Rada na madenge. Kutezo matenge. Sto mange kamenje. Uskini kuma wenge. Neza nyonga sana mkona nze kumea zguembe. Manze kakivana snapigana tuvi jembe. Pele kana trrr. Pele kana tara tara slete pa machir manguna vitu chora chora mute kama prr mamzo kwanga kama princess magalani wopengwa pa kuposti wako Pinterest fam manzi sujo cheshere leo tupige kelele rao na jipo mwenye nasi unijama kona ndo iwashi tupupe tukati majili otulewe weba shisheza kama wewe.
Go-go.
Tonight I'm at the bottom and you're on the top. Rub-a-dub-a-dub, the beat will never stop. Whiskey on the rocks, you're dealing with the boss. Yeah, yeah, bigger shot, nani kuwashi and dumb. My pose, to post ki photo. Shadow, my door, ring a kid up.
DJ Munga.
Hello, hello, mommy on the hook. Bubbly down, pome shikili ya gun. Bale down, down, di down, di gagan. Ume dunga tong, na ma di gaga. Daga, 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 ring daga. Row, row,
row, row, row,
row, row,
row, row, row, row, row,
row, row,
row, row,
row, row, row,
she love my voice on the stereo. Na papasa papasa kitafuta signal. Zemishika toka kitu mpaka kwa kisigno. She wants some loving, she know that I'm the original. High Hide and seek, now you see me, baby, now you don't. She stay me steal her heart like a criminal. Make her feel like she never ever felt before. I rock her steady, and she already know. Alright, ha tiki taka tiki taka mina taka kupa kata. She know I'm the don, dada, aenda konita fata. Anapanda kama lada, tumezi mambaka data. Kani time, sando sasa tuna cause mami kasa yo.
Just roll, just roll. Just roll, just roll.
Cheki demia kwa na kutoka
ati
wananitanga Maradona Jimmy wakata nikisonga
usipandishe mlembo boda boda
aki sikudanganya
yendo sikamwisha utamwona
hey.
Usiulize kani ligonga
niulize kenye niliona ai aki mama na sare drive right na kupigana bila munda
cheki
vidole mbili weka pisa izo zingine weka inside.
You know I pull up like a G.
Shorty ameweza.
Shorty ameweza, she's a freak. I go
as I want by BN. And it's a lot of listen, hey.
You know they love me for the life. Be back in the midnight, kumbe life.
I told you the vibe session tonight.
Top G, in your big propeller. I got big image, I got it. Check it. Naina clap, naina clap, naina clap. Naina clap, naina clap, naina clap.
Maisha fiti na marafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki lipi basi ni vipi nina ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mic inachafua. Kikulacho ndo yo hapa.
Being on Scum Cardinali
bibi yako kimwanika.
On his latest album I lose the why are you jobless. It ain't your lifestyle eh.
Kumoneza tuwa tuende. Lifestyle kuna bwenye na wabasha. Last time tulikata kuperform na
ivasha.
Ndani ya 110 nina wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitu.
Yo munge.
Sini fani ya.
Wanauliza swali munge. Mefanya
msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza
mini chalia. Siyazi sema juni halia. Now spending my picture.
Kwa hivi na filter. Super woman ni na feature. Bien wanga mziza. Kila label, kila design. Now spending my picture.
Naina club, naina club, naina club. Naina club, naina.
Mando mando, mando mando. Wame bondi shabe ya avocado. Cheki kaime hiva finya kampiani.
Cheki
promoter pana leta zogo kabla shandi lipe full price. Haba duniani mikona one life. Zinga lazima kwanza baptize. Kwenye nginye mikona half life. You know I pull up like a G.
You know I pull up like a G.
Shodi ameweza, she's a freak.
Shodi ameweza, she's a freak.
Hapu nanga kitu ya free.
You know
nakusa nyone kani real. You know they love me for the life. Nete illuminati kumbe life. Una sema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller.
Another day, another crisis. Keyboard warriors still typing.
I'm pretty sure you've heard of charisma. This is the part my new do.
Not talking to guy.
We just decided this part my baby would be polite.
Now I can set you for IG. Now I want to hear you on the silence. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Uwa wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shugulika na your life.
Niko sherehe mina vibe.
Na nyimu nani analyze. Uwa wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shugulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sit
on
number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sit on number my guy.
Chaper con dinero na hero gasianda. Leo ni party hadi mchana.
My guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi.
Mademu
wananitanga kiongozi. Vile mimi utesanga Nairobi. Sele, sele zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Yaki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti.
Kweli
niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Uwa wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Uwa wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenize.
they ain't yet.
Lidaya kana power Mindo grandpa buda mindi kama Unakata, panda, balance Wagithomo ndani ya dunda na shada Nilithani nika super kumbe filter Suwezi jaribu kutipitono kona jigas Party after party later party cup Mr. Nguri sana zimeenda platinum Miroga vitamu sana neza nita kandiba Kani fame sina shame buda sina kaliba Pedi wa kinyaru julika na juu ya backpack Kani rada musafisha kidasta Pansta kwenye mix mimi ndiyo master Pansta kwenye mix Kani form niko form na mashore Kama ni weekend mjipamba tunamboki Mindo teresu vike best na moti Leo tunaband, tunaskang, tukisensi
Sifon kamili hila tuyo na mablenki
Wawili kichichi yu kwa jesti
Mukanya mishu na mbuka na kisensi
Kama sos, mindo sos, mindo boss, mindo wild boss Nastuko na
pade
Sikoba, sikoba, sikoba Ninge kona kemje kuba
Magic anger on the beat.
Jaji pinge kuba. Jaji pinge kuba.
DJ Munge
beat. Jaji pinge kuba. Jaji pinge kuba. Jaji pinge kuba. Mangwa kazangu zimela. Nasikia kuimba zimenishika Nasikia kuseti kiseti mina Nasikia kuimba zimenishika Baby wangu, are you go around?
Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Moto
Alejandro
Nuti
Tunajua weni ndoto Nikicheki hizo foto Zako zinanipea mandoto Toto noti unanichanganya Na uta usiku ukinifanyaga
Fanyaga
Ye ukinikanyaga Utanipenda kaboy la makaranga
Signor Alejandro You have a visitor
Smarty
I'm a Campbell
kambi lengode na nyongiyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Nuhu zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto.
DJ
Gogo,
I love you. Lakini kama tuko wengi, tusilazimishe, tusilazimishe penzi.
Wawili, wawili tu. Twende kama akianoa. Yo DJ Bunge, talk to them. Talk to them. Lonely simple vibes to vibes to vibes to vibes to.
Shots, shots to the head. Hata kama macho ni red. Tani same hair ni weekend. Hata kama si weekend ni weekend.
Listen,
shots, shots,
listen. Shots, 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 shots.
Oh yeah.
Nimesema ni wawili wawili. Wawili wawili.
Wapi light ana token. Mix na soda team ziko juu kakiwet na buwa my design sometime me hudae metomba tune niki drop niki nyambi bado nangangana nikiunda pesa na lavish yang lukudaji mapenzi ya dati pandezo
we got some big calls big girls tonight you know
mini damda haribu hesabati mini damda na sponsor easy party mini dam na wakatisha maji moka na kachuna mali na afford kama gari chibisha wolenje when the coach niki cheza kadenge
I say we got some big boys who are big girls in the party ride
we got big boys and big girls too we out here doing what grown ups do let loose and bust some moves came on one name to bite
Sindo when you're real, check it. Sindo when you're real, check it. Sindo when you're real.
Nasuala, niwe maching ting Pigwa riyat kwa mnoko ni maching ting Toka siyaka nikise toka kwa sing ting Pigwa riyat kwa mnoko ni maching ting Nasuala, nasuala
Leta You check it It's DJ Mungalong, send MC Gogo Wacha ni kwambie cheki we. Sindo wenye riang, sindo wenye riang. Sindo wenye riang,
sindo wenye riang.
Cheki, sindo wenye riang,
sindo wenye.
Yo!
Dasu wala, niwe mating ting. Big warrior kwa mnoko ni mating ting. Toka siaka nikisel toka kwa sing ting. Big warrior kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Big warrior kwa mnoko ni mating
ting. Yo, toka siaka
toka di.
Cheki.
Big warrior kwa mnoko ni mating
ting. Wambie sini warena.
Kuliko chalice, giz ringi, strange ukidungis. Wanna try this, niko za awadis. Migiringo neza nita grigadis. Sina tuki, nina shabre. Nimenjavu sina time ya kuzache. Na wachukua chukua ama namble. 411 wakivuti ama niple. Toka James Taga na Matol Boy. Nimekwaria Zoe Shankine na Imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duwa nchi umenga na duma boy. Toka James Taga na Matol Boy.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nika tukolodo. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa
mati. Leo kila kitu tunafanya.
Yule mbaba pale.
Wekelea udanganye uko.
Under the influence. Mix sheng na kizungu ni tukluence. Kolabo ya kabenga na Lumumba.
Akikupata na mtu si wako.
Tapati korunda.
Mwambie niko.
Under the influence. Mix sheng na kizungu ni tukluence. Kolabo ya kabenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko.
Sa zingine live.
Listen, hoje
kwa kona.
Aha.
Unadhani umefika mwisho.
And this one, stress na mahaba. I wanna talk to you, eh?
Na saa zingine life. Utubamba sana.
Never give up, don't
no
give
time
up.
Time for the bad man people.
Wakati nani avoid those people.
Ukiwa na stress,
cheki,
usijinyonge.
Aha.
Tafuta mtu mkae chini.
I said I'm talking to you.
Lazima tutafinesse. Sisi si wanyonge.
Never kill yourself, never commit suicide.
Leo mahanga iko.
Cheki.
Lakini kesho mafanikio.
Furahia wewe.
Furahia maisha.
Furahia wewe.
Kwa hii dunia sote tunapita.
Na kwambia.
Furahia maisha.
Hey.
Kwa hii dunia sote tunapita.
No you.
Zimebeba.
Zimeshika tambo. Zimeshika tagui. Kai gai gai. Tuendele. Tuendele. Ama tuende ho. Tuendele. Tuendele.
Flow thing my wanna vile limeja kwa streets. Vijana na wababa wana nitaka kwa sheets. Class nimepanda squeeze na lipaga fees. Nafanya hawalali wanakosa kusingizi. Ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey. Kachoma ka weekendi tukisha
sofuma wiki. Mandasi machizingi kakirimi na siri. We're just chill.
Nova sana puliza firimbi. Kachumbari haipashwi moto. Haitaki joto. Squeeze tuna live it vile tuliona kwa ndoto. Luku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama bao mini kama popo. Haipashwi moto. Haitaki joto. Squeeze tuna live it vile tuliona kwa ndoto. Luku safi safi bila filter kama foto. Tunakesha kama
bao
mini kama basho. Check ime balance. Check aja bounce ime balance. Loni kama nita lose manas. Kata maji mpaka lose balance. Lose balance. Fanya kama una lose balance.
I wanna tell you.
Lose balance.
I wanna tell you.
Fanya kama una lose balance.
Yo!
Let me chop my life. Nimechoka na maneno yao. Ata waniseme I do what I want. Kiwa umashauri yao.
DJ Mo.
Kata muma niyo. Bad man looking good kwa kiyo. I don't need your bad energy yo. And I pull a good vibes now you know. I flex with him and I flex with each
other.
Flex when I flex man.
It's an ambia wala watu watu wena pedi kumind their business. Wala watu wanangalia kila mtu sikiwi aje.
I flex with him and I flex with each other.
Wanala wangalia kwao.
Flex man I go high.
Awa kukwa mpango yako.
Biggie biggie flex biggie
bada. We wanna tell them this. Check it. Yo.
It's my life.
Wewe.
Your life.
Wewe.
It's your life.
Mind your own manner.
Wewe. Mind your own business.
Fagia kwako bombo.
Wewe, mind your own business.
What the
I'm on your case.
Lucky
the way you whine it,
yeah, yeah.
Like
I'm on your case cause you're beautiful, eh? Cause you're looking pretty sexy, yeah, everything
nice. Shorty booty whining calypso, yeah. You got me in the vibe, how you move and talk, yeah. You look so nothing, can we mingle? I'm loving what you do, girl, don't you stop, yeah. Your fire waste got me crazy. All eyes on you, Machiavelli. I cannot die you, but also brave me.
Right.
Let me shoot the shot.
I'm on your case. Oh, yeah. La 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 confess.
Oh, yeah. I'm missing. I'm on your case tonight. Hey, yeah, hey, yeah.
I'm on your case.
Uroko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama.
Zamani.
Zama, zamani, zamani akamwagiwa. Usishike moto hauna maziwa. Akona kasponyo ujambiwa.
Sponyo juali zama.
Zamani, 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 zamani akamwagiwa. Yeah, ya ukuchocha. Hadi ya kitokanga naenda mboka. Akona kabuda kamenona. Wako beza na pewa bia na choma. Na juu ya utaka kuenda coast. Utampele kaje buda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala home. Wewa mindi buda kendo mpea malone. Azi mbono unachochwa ni kamse aje soma. Na juu na mpenda mba lakini we sifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Niko shua kwa ya jama kwa kitana. Uduko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani, zama, zamani, zama riaka mwagiwa. Usishike moto hauna maziwa. Akona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani, zama, zamani. Cheki baby uko juu sana. Admission ikani ukama. Na kajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya. Na kajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya.
Yeni ni ukama moja memweka deski. Ni siku ya kwanza na shaku wa besti. Tukojo kwa leso na naniguza deki. Wiki ijaisha kwa kwangu amebleki. Tukua close kama posta na ukuta. Nje kuna njeve wona cheza na mafuta. Neza kwa kidale na kesho pate shuksha. Kwa evo kila siku wezi kuwa simu.
Miukani na kicha after kona fika kwanza bondani ya boy boy, hey. Afande kani divana mebeba silami ya kenani istui. Siwezi ya rijodi na inakuja kauna nidai shida ni nyumba sijui, hey. Rapa na najidai rapa na kuibia rhyme bonda jumini mrui, yeah. Cheki baby uko juu sana. Admission ikani ukama na kajo ni kupenda marafiu sana. Kama leza ni mufanya.
Sinibambe kana vile tunatesa.
Watch your talk about.
Ikija kwa sauti nani ameweza.
Watch your talk about.
I'm so good love and nobody do it better.
Nobody, nobody, nobody.
Umeme ya pembe na zikata na wembe.
Watch your mouth.
Gere ere pere pere domo domo pili pili soko washa wewe.
Watch your mouth.
Gere ere pere pere domo domo pili pili soko washa wewe.
Things will be over. And I step at a time, hoping he will show up like Yoma. I've been on a tough road for so long that I need him over. My mind game got to be so strong, I fight like a soldier. Long days, long night, a man still see a jump in the mirror. Always gonna be alright, cause mama gave up back to a winner. Life faking it by lemon, it has squeezed me some lemonade. Now he streets with a mad demon. I'm a bull up with some friendly. Sicko, sicko fiti. Sicko, sicko, sicko fiti. Sicko, sicko fiti. Sicko, sicko, sicko fiti. Sicko, sicko fiti. Sicko, sicko, sicko fiti. Sicko, sicko fiti. Sicko, sicko, sicko fiti.
Ati black chocolate.
Teni find melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda, hey. So kanapenda toto, hey. Chupa na haga nono, hey. Tenda we mapewa tako Kwangu ni clean so buta fagia kwako Ni kunje ndogo jutakula kushoto Usitake kuona na na my dirty version Nili jam nika sample mali yako Manzi yako na mpango kwa wakando Tunapikia katrio sam tunakusengenya Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda Mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kana penda ganji she ain't a hoe Bad bitch kwa ipati
How many people have some urban town?
Joka na perform
So let's go TikTok trendy
Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok
hey, Big
Bok Napenda stick proper Big Bomb Bila kona Big Bomb Big Bok Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok Napenda stick proper Big Bomb Bila kona
Big Bomb Boko kushodo loko nyoto Ako show polo show mapu nyeto Itapuwa kwa mashada kani mento Unangoa madam ni kani dento Najiaminia ni nanguu bila njubu Unastuka na utadosho na kirungu Yes, the queen amechezea madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka green ni na jabani kuchumni Kusetie kichomni, kurulie kindomni Kuchambue kifomni, kumangie kisho Kikudarue before, kikuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko hii mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram
Hakuna cha uzuni hapa furani tele Kwalo mesahau mziki yangu bado ni genge Kwalo na tutharau tafadhali sifane ni teke Stadia ngana zaman mirudi studio leo na nasikia poa Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwevo ngoma poa Tundo tazidi kutoa Unatulia nini vana mkatuzi choke Unapanguza nini vana wacha jashu imwagike kote Ataka kuna ukame tunajituliza na mazi baridi Klemo roundi ya mene mbano kuche na koma Bili mbili Njora mora mwache wabambe Na mjipandishe juka bendera na mimbe ngoma ka national anthem
Shake your butt Angie, know you want me Try me, try me
Angela, I know you like teasing I know you like freaking I know you sound easy Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me
My sexy angel, Angela With you, hakuna matata Kionyashwa ni bafuraha Itabidi tumechanga, you sadata Akiwa like
Intake of booze is alarming here
So bad
Ule the atmosphere Wanjo he comes oh dear Afkunwa doll my beer Kidnapping of booze is rampant here Eka Nairo fear Eyo boo is here Sulini ya chia
Buti down, buti down, buti down, buti down, buti down, elu Yo, yo, yo Buti down, buti down, buti down, buti down, buti down, elu
Mia binadamu siya melaniwa Jiangalie sana kwa sana
DJ Mbiba. Munge
Kate ngumu melechai Sikia najua ushambiwa Melelewa kwa dini Ni mazoko paka za mjini Napendwa kote mpaka kusini Tendie mteja ni komitini Yo, kuwa na shida utajua rafiki ni
DJ Munge
Sinite bro na siku za shida buda sikuone Kando makahaba kwa mdomo kiko Bila do hiyo for mimi siko Nasikia na kiburi ni masajio ego I'm such a egot
DJ Munge
I'm such a egot
DJ Munge
I'm such a egot
DJ Munge
Leo juu ya ndoji kesho kwa Audi Topping chats toka Kenya mpaka Saudi Sauti kubwa na wakunywa mpaka Saudi Kukatika ni lazima hi amna budi Master Kwa game ndio master Gangster Usijifanye gangster
loco, ma loco, pollo, ma loco, loco, pollo, ma loco.
Jumbo, don't you number one. Time out, baby.
Painting, mama, diga, diga. Sweetie, kuna mtaka gani. Shisha, mama, shasha, mani. Hey, atola le nyumbani. Beba, wawile, wawile. Beba, wawile, wawile. Beba, wawile, wawile. Hapa kuna ma
sweetie, sweetie.
Notorious kama
Biggie, Biggie.
Ma girl dem kama
Kisi, Kisi.
Na kuche kukana
DJ Munge.
Kushika phone
mtakubla.
Ukitaka sana
mtakubla.
Pia unaweza unlock. Cheza chini kama shada kwa socks,
yeah.
Painting na madiga diga. Sweetie unataka gani. Shisha ama shasha mani. Le atola le nyumbani. Beba wawile wawile. Beba wawile wawile. Beba wawile wawile.
Flip, flop, drip, drop, tick, tock, real talk. Lena lala kumtaro kwa corridor. Nisha gonga kikuro bila candy cough. Tembe tia, tembe teng, tembe tinga shani. Tembe tia, kimbo tutu, kutumbo toa, kumbo tutu. Niko fresh burrito, what's the winner? Punish the winner.
Painting na madiga diga. Sweetie, unataka gani. Shisha ama shasha mani. Yeah, atola le nyumbani. Beba wawile wawile. Beba wawile wawile. Beba wawile wawile.
Big drill on the beat.
Ai usidozi ndo huyo mimi ni nakamu. Manze huko nje naitwa one minute man. Ati mi uboba tamo on high demand. Depression ni kikikin manze ni takiban.
Kishash, kwa bash. Kishash, kwa bash. Kishash, kwa bash. Kishash, kwa bash.
You want a quickie in an Uber chap?
DJ Munge.
Kama soja boy she makes it clap clap. Hisa mosa ni kamanzi yako. Ai venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash, kopash. Kishash, kishash, kopash. Kishash, kishash, kishash. Kishash, kishash, kopash. Kishash, kishash, kopash. Kishash, kishash, kopash.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, no katapanda. Juu ya kegi make tupa, na maganja.
Bado unataka bia.
Nipe bia.
Bado unataka bia.
Buda nipe bia.
Bado unataka bia.
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Bragadocious.
Yeah, ubia na umbebe pia. Iya leo na lazima talipia. Unapika mundi pia, kondi ukon love pia. Mini charity, washa skia. Shaik tusi mimi, kwani shaik tusi pia. Jai kunya pia ukaanza kulia. Nikama chonte kuna vitu unapitia. Mdunge za kambili, bini talipia.
Leo ni sato, ama Sunday. Tutulianza kukunyo ona Monday. Kila siku ino kuanga shere. Imefanya mina pipi tuko sane. Pombe ya kisirani. Tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani. Ama ni bibi ya jirani.
Bado unataka bia.
Nipe bia.
Bado unataka bia.
Buda nipe bia.
Bado unataka bia.
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Tunasondeka.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka.
Tuko tupa choko ni pa.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka.
Ula.
Tunasondeka.
Are you ready?
Nine nine.
Are you ready?
Nine nine.
Nikuje.
Hapana.
Nikuje.
Hapana.
Tunasondeka teja kuna soke. Si tu charge kwanza nishalipa token. Chaja smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo utaingia. si raisi uliza adi nadia mapunyeto saka unadhiki na mange uso wako ni mashabiki
ikikata there is no regretting tuna switch back to factory setting na mimi ndio tako hizi factory zenyu na wakakasta so mashorts wenyu wamenifuata mtaa wanasoma menu wamenipata njana dishi chakula zenyu leo ntaisondeka na hapa ndio venue chapati kalia mimi nikicheza na ndengu onyesha hiyo mbegu misi kitabu siezi someka sipigi kabu siezi chomeka but bado naisondeka mpaka che naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe back up the place kama mende kwa giza bless all of y'all liko na mkono miujiza nice pretty face with the bomb in your fika leo nkuisondeka kama pira la lika
tunakusha mitambo tukizipeleka worldwide. Hey, and I boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasanii mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives on now. Roundi hii tumekamu kuwa kumesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka, tunasondeka. Hey, yo mudomo mpaka lini. Usipishane na nyanya yao na boesha.
Super ya mambari me kam na meja
Subari mambari me kam na meja. Cheki fala me kam na mezuba na na cheki ati. Subari mambari me kam na meja. Subari mambari me kam na meja. Subari mambari me kam na meja. Cheki fala me kam na mezuba na na cheki ati. Subari mambari me kam na meja. Subari mambari me kam na meja. Subari mambari me kam na
meja. Kinini ki bukudu. Kam na kinini ki. Ki. Ali kam na kinini ki du du kam na kinini ki du du kam na kinini ki shi shi ki ki ha ha.
Zeo mshika za ki white boy. Akiwa madu ya riyomo na koktoy. Icho kidiura isi kufanye winge kwa soil bro. Na kidiura gudungwa na rock boy. Boy, atuitishi ruhusa kuguza. Tunaishi nchi raisu tundura. Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa. Shock delete unakam kuchunguza.
DJ Munge
cock de tinka umekam kutunyuria. Finger imekwama kwa trigger unabuya. Sikamu kiwa steam ka utaki kupanguzwa. Ni genje njege walikam kuwa tuma.
Alikam na kidudu dum dum. Kama hawamini uneza kukulum. Saizo jaba ni maini na kinukulu. Walifanya zote zishuke chini pungulu. Atiskade ame change. Atiskade ame change. Kwa tunespect nini fada kikuplash. Ni mapu 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 mapu.
Hira hira. Tuna face do ya. Wazing na wangani. Tuna mapu ya. Odero on the door. Anadidia. Hira hira. Tuna face do ya. Wazing na wangani. On the dot, and I do that.
Go, go.
WhatsApp groups delete me. I talk in Bamba, they will release me. I got the number to the commissioner. I'm really living, but they limit me. I'm barely talking, you have been listening. You take caution when you deal with me. Now go ahead and tell your bosses in the new regime. I'm wrong, that's why they gotta act like they're cool with me. Oh no, beat the shot they did before I'm through with it. Baby, I wanna see you next year. Seeing you every day, nani katia. Wait to lia, suna jua supenda my first year. Kwa miezi mbili, I laugh, tuna achia. I get money, then I get money, then I get money, then I get money, then I get more. Fuck me, you can fuck Slim, you can fuck him, you can pop pills. Baby, go that you get bored. Wakiuliza wambia I said so. Yo tumeanza na call like baby let go. Fresh lyrics coming off the fucking techno. Ali track let the teriaka. Ops won't sleep. I said the ops won't sleep. They won't have no peace. Nigga Ali Dani nitakuja one man. Look at me, see I really did the opposite. Pull up with the gang, leave your hot block lead. I leave your hot block lead. One more time now. Pull up with the gang, leave your hot block lead. I leave your hot blood clot block lead. Now blah, blah. Oh Lord have mercy. Last time we was lucky, I loved it. Pull up jeans, that in on my last day. She gave me a best friend for my birthday. I'm Scott Day, always do the wrong things. With the Mandelas, we never relax. I told my son to be the best at whatever he does. You are a god, you are the Alpha Omega we trust. So anytime you go forward, you never rebust. No matter what you do, winning is a must. We used to run to school, we didn't need a bus. New and improved digital pass. Giving hard times, we didn't really but it shall pass. None of these rappers know rap. Only rapper with a sing-along buzz. When I'm talking, better shut your damn mouth.